wacanye umuriro udashobora kuzimya, wacanye itara nyuma nta mukizima. Kuki wahisemo kunyicira ubuzima? Kuki wampaye urukundo nyuma ukarunyima? Wafashe umutima wanjye uwushyira ku buta kunaribata, wampaye karibu mu nzu ngeze muhita uyabagira ingata. Ndarira nk'umwana batse akaryoshye atangiye gukarigata, ndiruka ku muyaga nzi neza ko nashobora kuwufata. Nta nubwo nzi icyo wampoye kuko mu kugenda ntiwasezeye. Nkora ibishoboka byose kugira ngo menye aho uherereye, mpamenye nakugeraho nkakwaka ubusobanuro nkeneye. Wenda ubu nashyira intimba agahinda mu maso ntikambereye. Waranyinishaga, waranjijishaga, warishimishaga, unyica udashyizemo imiyaga. Wakinye umukino udakinwa gukinisha amarangamutima. Ukimara kugenda numvaga ngufashe nahita ngufima. Ubu kandi uwo muri kumwe ntazi ko afite marine, uretse no kumuca inyuma wamuturitsa nka mine. Rimwe uzamuca muri humye, umusyi umugira ifarine, umwihanaguze nk'agasume ujugunye mugaraniye. Hambere umukunzi w'ukuri ntiyakoraga ibidakwiye, none ubu numva ngo ikizira kiliziya yaragiciye. Kukije kuki wanyinjije uri busige? Nari mubise cyangwa nasize ko nta bije? I'm